duniani ila ya mundo yuna nenga wela we duniani kisinga nengwina ndungie ashambiki shukurani kisinga nengwina ndungie ashambiki shukurani ndwe bwanezani wenda onage kutunga bogo ndwe bwanezani wenda onage kutunga bogo Muduja, Shori ya Musungi, George Wambua, Kedaga, Omona Gevu Atati, Kale Gosia Sio Kimo.